sesiqhathiwe abavayo sekusile ungaba kuthathwa ndoni sisava
Kuzovela konke,
em, em,
okomoya.